bifune mirembe nankukutteko nankunywezeza nga tuli ffembi tewali kiri twawula ffeddiya gwe wange gumu mwoyo ontusiza nze mu bwengula ebirungi mbituseko byeneko mbanga ndi muto osanyusisa omutima gwange gwe mubezi wange oluberera njagala nkulaga omukwalo oleme kufuna nkenyera kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo
akalabo kennira akakulu gyoli ye mwana oyo kankusuubize nti mukwano sirikuleka kukulisa ebiwovu ebiko n'abatabuzi tetuba wangudde tuti mukwano sirikuleka
abatufitina buntoko abatatwagaliza ab'ensaalwa abalindiridde lwe tulyawukana ng'olwamannyo ku ngulu kyenva nsaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto
kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo
abatufitina buntoko abatatwagaliza ab'ensaalwa abalindiridde lwe tulyawukana ng'olwamannyo ku ngulu kyenva nsaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto
kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo kiriza buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lwojja gyendi obuzibu bwange bugwawo kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe
www.mp3ugandanmusic.com